shiidalo burburiyo waana lamba dilowa saddex marxalado shil gedisan inkastoo yo isku magawadana haddana shal duwinyina nashqad ahaan jaayga weliba uu soo qeyb ku yaa walyaabo unku muhiimsan markii wala dhisa waa tumunkii sanaanka dambeytii bayda weliba siwiilan ku dareemahay makiinado shiido unba dilow jaayga ahaana si horey dad beeselanka sii jiray si yoon sameeyana jaayga isaaq cali dhuubo oo ku mid ah dadka ka shaqeeya ayaa sameeya ka jaayga muddo 7 sano soona ka maaraya ayaa lama qoysa welina uusanin sharaxaya noocyada uusan shalbaha u jaayga iyo sida lan sameeya waa
muddo 7 sano mal maalintii makiintan likaarag 7 kaarag siyeedkaarag haddii walaal barle iladii walaal asbeen sheegna siyeedkaarag laakiin shiides maasha allah idan faylata bulshada jaayku sidii noo balan shalko ah laakiin jaayku oo shabko meena ardayda dabaqeenka iyo guriyaha ku ardayda shabku wiinka fado barimida gaadade anki bulkeetig iyo xafado guraxeynti oo fadaan ardayda jaay bariska gaadade laakiin jaay bariskan iyo busku wala iska dara iyo arada la iska dara bulkeetin kaas la ku sameeyay
taarka
marka soo baa wariyirsti iyo meena ardayda baarsan oo damar abgal kale oo wala asdan walan ku wad maal kareeto walan ku aan male baaldiyalna aad aan gadaan baaldi siyeed kuma lagade kaarkadina milyan 400 milyan 700 salaasi maamulkay
meel gaar ah
banaanka meena banaanka idoo dhigalay lucas berbore uu ku lugsana shiido ha lamreer
garas maalan haso oo sanad ka shaqeeyo burburiyo ka jaayga waliba uu sanad ku waramay shaqadu adag uu ka shaqeeya iyo muhiimada jaayga aan lata dhismiyalka ku dareera magaalada iyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed
maay meel eray garas maalan xasow ma ka soonna wuxuu jaayga Hassan Kale jaayga shida u sameeyaan shidaan yar qumqumba
aha
ku sameeyaan ma ku sameeyaan meelan aragteeda duurka ay ku sheenaan shida hal mar la sheene maalinto way shiide maalintoona way sheene ma ka arki kale shiide maalinta shankaarig li kaarig saal sidii waqtiga in musaama ciyaan maamulka walaayo ba ata aragday miyaa shaqayn majarto laakiin mar markii nool maamulad ku wal heleelay aragdeeda jaayga ba isku badana meela aragdeeda urjido badana maalin kasta nama hela maalinto jaayga ku gaaday maalinto nama ku gaad arsaasa kuli yalka walaalku weydiyay aragdeeda jaayga suba sidno nagade ko jaaybusu ko jaybariisu ko no groosu aragdeeda bariimiyo suqanti oo teersheli waa ka jaywinow jay bariskina maalan u turgalay bulkeetiga ila aragdeeda biyaanteerka oo la qurhayo ila turgalay
inkastoo makiinadan dhagaxanta jayga aan bedelaa siyeeta to waqti dheer la shaqeeyay haddana deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ma hadirna makiinada casriga oo muhiim ah haytay shaqadan si aqbadaha iyo culaysada dadka ka shaqeeyo meelasiyanka bata